to be DJ Joe Informe. Log on to www.djjoeinforme.com.
Nimetoa hizo zote bila chukiwe, lakini bado na baraka hazishukiwe. Nieleze Mungu mbona hauniguziwe. Nitazidi kuinua tu we, hata mambo yawe yate tu we, Mungu nitakuinua tu we, sababu wewe ndiwe Mungu tu. Hata kuteseka, magonjwa nayo yakaniokota. Rafiki zangu wakanitoroka. Mungu wangu, wewe hukuniacha. Nitazidi kuinua tu we, hata mambo yawe yate tu we, Mungu nitakuinua tu we, sababu wewe ndiwe Mungu tu.
It's another year. Watu wa Mombasa mwajisikiaje leo?
Sisi huwa feki sana. Wape rhyme zake Mungu, wape wape wape. Yuko hapa yuko pale, yuko nasi sasa. Inafaa to bring watu wote kwake yeye. Usifadhaike wala usi give up all. Devil naske cause I one thing I know. Mr. G.O.D. I'm Shepard, I'm alive. He's the only one who can keep it real for me. Usifadhaike wala usi give up all. Devil naske cause I one thing I know. Yeah.
Ina tatu ya finu ya fikiri. Ina situ ya finu ya fikiri. We have to keep it.
police up a legal tender. We can give them what we get a legal tender. So you know we really give them really capital. No matter where you go, you still a member. Nikki was snatched from that amenta. From the ones of the year to December. Yeah, we know we really give them really capital. Fathers, you know them a member. Wanna fight every day with that a mentor. They unite man to December. Man, you know we will be them in the capital.
Tutaeneza gospel toka Afrika, Mashariki mpaka Amerika, Australia mpaka kule Asia. Upanga wangu nao ndiyo Biblia. Si baba ikimuofu anapokuja, kwa nini najua mimi sitashindwa. Tafadhali wewe hebu wika, kabla madakika hayajakwisha. Tutajisema kweli twawapenda. Lipoza sisi basi sasa tunasema. Tukisema gospel mna wika.
Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Mna wika. Mna wika. Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Mna wika.
better. 5, 6 to drop it together. Give them with it, give them with it. Cha, rude omega, wow, what you check her. Leave alone, netty, wow, gangsters. One, at you, try to see my beggars. Give them with it, give them with it. Cha, never, ever, ever touch you, teta. To the living on the big maker. That is why I tell you to behave her. Give them with it, give them with it. Cha, road is wide, easy to chop a car. Eco wonderfully made shape. All you gotta do is take a step. Give them with it, give them with it. Cha.
Yeah. Back to B, DJ Joe Empalme. Log on to www.djjoeempalme.com.
Chi chi bang bang, bang chi chi. Jesus call me a bang, bang chi chi. Bless me call me a bang, bang chi chi. Bang chi chi, chi 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 bang bang, bang chi chi. Jesus call me a bang, bang chi chi. Bless me call me a bang, bang chi chi.
Porcupine alongside
Mr. Iggy Iggy.
Hey, yo,
they don't know.
Come be Cristo. Zakata music sings.
Wanataka kuokoka Yesu Kristo alisulubiwa damu yake nayo ikamwagika dhambi zote tumeshasamehewa sasa tunangoja Yesu arudi tena. Useme aleluya. Kama unajua umesha okolewa. Yesu Kristo amesha tuokoa. Majaribu yote tumeyapita. Wagonjwa wote wamesha pona. Milango ya mbingu nayo imefunguka. Kwa wale wote wanataka kuingia.
How many man who no forget up and pray. Thank Father that you've seen a shining day. We not go bottom, we not go follow Satan way. We pray to the Father every night and day. Praise Him if you wanna get some blessing. Praise Him, make sure faith is firm and strong. Praise Him if you wanna go to heaven. Praise Him in the morning and praise Him all the time.
Full of whatever missing and data is available. He said his son just a special that for missing. Me have to see that I ain't really suffer. This a man who no sacrifice all he had. So me ain't you again. Me have to say that me just ready to no cry. When I may not think about it, me no help. I just call you brother and sister. We got to come together then I listen what we say. Me have to say this is a man who can walk on the water. Jesus Christ gonna die for you and me. Me have to say that this is the only thing. Me have to say that I mean I just love you till the end.
Wanga papa benyanga, wanga wanga mama benyanga, wanga papa benyanga,
wanga papa benyanga, wanga mama benyanga, wanga papa benyanga, wanga mama benyanga, wanga papa
benyanga, wanga mama benyanga, wanga papa benyanga, wanga mama benyanga, wanga
Ishapa tam pensi,
ishapa tam pensi,
if you do what we
mwanze nimepata mpenzi yale ananipenda na nijale yale kila time kuna mimoi jamani nilipatana na 99 love it ikawa just so so tight inakuwa so mchana na night na hiyo ndiyo story ya love of mine ameniguza yani nje na ndani rohoni akilini yani kila mahali ulifanya nipepe angani na hiyo ndiyo story ya love of mine
nishapata mpenzi kesema ye nishapata mpenzi mie
nishapata mpenzi mie nishapata mpenzi amenia nishapata mpenzi mie nishapata mpenzi amenia nishapata mpenzi mie nishapata mpenzi amenia nishapata mpenzi mie
nishapata mpenzi mie nishapata mpenzi mie nishapata mpenzi mie nishapata mpenzi mie Mikana juu ya hewa, mikana juu Mikana juu ya hewa, au sio Au sio, au sio Au sio, au sio Au sio, au sio
kama water flow huku na kule kama nimeonja Johnny Walker lakini shadow bado ukienda kwenye shule utapata njaro zangu ni za mbele ni masinini napenda kubarizi na kutunga nyimbo nyimbo ni sababu sina budi kuspread hiyo word ndani ya world sasa wewe umesikia neno usilete maneno ili baadaye ukasaga meno ni kama sisi meno sikiza word uwe chase hapana usiwe chase alafu uwe sawa bila kuwaza kuwazua
Nasibadilishi ameniokoa Nasibadilishi nampenda Bwana Nasibadilishi ameniokoa Nasibadilishi
Nimenama hata kawa sijasoma mikrofoni nitaroga hadi Yesu tatokea Ojea, korea Kama wewe kala utaputo umelala Basi nami nikimona tutakamata mataa
Mahali tutaenda ni jaroza forever
However, panacheza, utakeleza rekebisha maisha Sababu geda zimeisha Kabla jehanamu iwe loji ya maisha
Kama sisa mbaga, kata sana angel na tushow wase
Mudiro,
tupitia kwenye hiyo jo
Odiro,
chende vio mpaka kwa
Mamashiro,
atupitia hizo ma Tupaki tunasifu God Na nijua mnyongwe Au sio Au sio
Au sio
Au sio
Au sio
Au sio
Ndiyo ndiyo
Jimmy Gate Kama unataka kumeke Jimmy Gate
Don't be shy, get up and get down Cause DJ Joe will definitely get you moving to the beat
kugundua kuna watu mbali mbali hawakutaki mazuri watafanya lolote lile ili wakuangushe wakiona Mungu wanakubariki wanatafuta mbinu ili wakuangushe
akiweka signature ili ubarikiwe hakuna anayeweza kuifuta
Joxy, Joxy, I see Joxy, 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 Joxy,
ready.
DJ Joan Fowler.
Of come, the enemy a run bout like a roaring lion. Him a seek to devour every minute of your hour. Him a seek down your power. Him a walk at night and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We a hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to put them, we shook them up. On this rhythm, we rebuke them. No, in the church, we are moving.
Me flossing, yo, flossing about Jesus. Me dancing. Well, dancing to Jesus. Me burning. Well, listen, burning for Jesus.
One session, one with the Almighty God. Travel make a left to take a U-turn. You have a feel like a jet on the runway.
This one dedicated to the youth.
Me bragging. Hey yo, I'm bragging about Jesus. Me burning.
And give me one.
Pass a with a tribulation. Open up the Bible for yourself, the nation. When I rebel, when they make me feel the congregation. When I drop, the heart of this combination. Well, when them no say them a rock, I feel the hall of them. Evil spirit I go burn with the holy flame. Them a never know a Jesse be the only them. And they will come like a lion, him a never dream a hoe. When Babylon a bow to me God, them a never know fi hit him with a rod. Them no other be a preacher than me father. And this a yours truly, cause you never hear another.
We a
to lose. Let's get every laughing at you.
for sure you don't need him anymore. I know someone that really cares, someone that you'll always be made. This is just a blind date. Come on if you're feeling
go
late.
Let him go, go let him go.
When you get hard, you better be alert and so smart. Devil is coming in a shotgun. All they want to do to see you falling down flat. But you really are in the ghetto, you're not growing strong. I never leave for longer. Smoking much of ganja, their life in danger. If you tell them, yeah, that the anger gonna rise upon them. Them gonna scream this chorus like
go
a national anthem.
See you.
fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ Joe Infalme.
It's got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Sunga nyaka sungra karoko manolipo kiki kenda makoruni keta jana wacho awendo kwenye rewa hinga wali fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ Joe Palmy.
Yo, yo, to the
Mwenyezi Mungu namshukuza, namshukuru. Every single day I'm gonna sing for my Jesus. I'm gonna make it known that I'm a new believer. Yes, yes, yo, bado sijamaliza. Brother, tafadhali sikiliza. Mimi sasa niko hapa kutangaza kwamba mshefa nimeona mwangaza.
Kila mtu waweza kuokoka, dhambi zote zaweza samehewa. Mkaribishe Yesu moyoni mwako, muulize asamehe dhambi zako. Kila mtu waweza kuokoka, dhambi zote zaweza samehewa. Mkaribishe Yesu moyoni mwako, muulize asamehe dhambi zako.
Mislead the Christian. The devil is wicked in a just and too bad. Even after many just want to Western people to get lost. He tell them to change, he not tell them to take everything, but he tell them that you should marry Mary White. That's not right, that's too bad at all. Mr. Rafton, I'm ready to know, just rectify you.
Read your Bible and then go to church. That's the only way you'll meet Jesus Christ. Stop and everything that you are doing. Witchcraft will never take you instead to hell. Stop witchcraft, stop polygamy, stop tongue, and that's the only way you'll meet Jesus Christ. You'll go to heaven. With some promise will become number one. Again,
Sinyanga Siwere, Sinyanga Siwere, Sinyanga Siwere. Fanya hadi dama hakapanga Kweli weni baba Weni mbuyu weni mwanzo hadi mwisho Atoksi na mafaka Zahidi ya muziki Album umetupa Pesa ulitupa Baba tokuona Yesu tokuona Mokozi tokuona Mwana wa mwana
Yamekusha, kisha papo hapo tu, akamalizika Oh, sitini vipi nita kueleza Kwa lali nilibia deni na sikuwa mapesa Nitasema kweli ndani mimi nampenda Alinifia dambi zangu bila kumpenda Alipodungwa damu ilitoka kuniyesha Alipodungwa maji yalitoka kuniyesha Oh, sasa memsafe zaede Sasa memsafe kote Sasa memsafe moyo une Sasa memsafe ndane Sasa memsafe zaede Sasa memsafe kote Sasa memsafe moyo une Sasa memsafe ndane Nakwambia mimi sina madeni Nilipia hayo madeni sina shughuliza Hayo madeni Yesu wangu washalipa madeni Nakwambia kweli mimi sasa sina madeni Nilipia hayo madeni sina shughuliza
This is the DJ who makes your favorite DJ wish he could go back to the DJ school.
www.djjoinfalme.com
Yeah.
Sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu. Mpaka wakati tulimaliza shule, ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni mjue Mungu, juni yeye aliniubiria. Mara yeye akaanza kuwaka, kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa, mtaroni pia nalala. Polisi wamemshika, pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilicho kufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja na ongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja.
Bora ana pesa, atafanya anachotaka kuwanyanyasa. Kumbuka Yuda, alipewa pesa, amsaliti Bwana Yesu. Kumbuka Yuda, alipewa pesa, amsaliti Bwana Yesu. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya tunazunguka River Road. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya viatu zetu zimekwisha. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya udharauliwe kwa jamii. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya uheshimiwe kwa jamii. Shilingi ya Kenya, oh, inatuzungusha, oh, inatufanya kama jinga.
Get up and get down, cause DJ Joe will definitely get you moving to the beat.
Ndani, 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 mateso yangu. Nafsi yangu imegandamana na mavumbi. Niokoe mikononi mwa midomo ya mbwa. Kwa nini nateswa sana kwa ajili yako baba? Niokoe mikononi mwa watu wabaya. Fanya hima unisaidie.
Yeah. shambani kuishinda wazazi wangu. Kumbe hiyo setback ikawa ni my comeback. Mungu wangu amenikumbuka. Mungu wangu amenikumbuka. Wanaonipenda ninawaombea ya kwamba Mungu atawakumbuka. Ya kwamba Mungu atawakumbuka. Kuteseka ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda. Kuteseka ni kwa muda.
Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Yesu Kristo akuita kuokoe. Wachane na dhambi ya kuokoe. Heu wachane na dhambi ya kuokoe.
This is your favorite DJ's favorite DJ, Mixmaster Joe. Log on to www.djjoeandfalme.com. Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Niokoa Emmanuel, 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 ye fundi peke. Emmanuel, 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 ye fundi peke.
prado yake.
Those of you that think that gospel music has gone too far, you think we've gotten too radical with our message. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. And if you don't know, now you know. Glory, glory!
Woo! Ain't nobody like a John Paul.
You better put them hands together
party.
And act like you know up in here. Cheap
people! Baby, I be going through something that's really got me down.
Put your hands together. Church up in here. Come on, chat.
My game, God's property. Getting bigger, turn, ain't no stopping me.
Yeah,
stop.